Bani Music. Yeah, shishi mambo yeah. 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 Yeah, Shilo lenga. Yeah, najua utapenda. Kazi kila upande kokote na kwenda. Tunawacheza shalefa na piga kipenga. Wamekaa, wamejana, wapiga chenga. Tanta lila, wametoka bila. Wana panic, so since na sila. Beef, napika misos tila tila. Wamekosa dila na kuona tahira. Na vaa good, na look good, kichwa pesa, understood. Understood. Mashabiki halaiki, what's good? Haha, what's good? What's good? Hey, maneno sitaki, sitaki kuchange mood. Maneno sitaki, sitaki kuchange mood.
Zoom, 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 na kujaza. Nimeona kwanza. Champion, na put it up, na kwenda juu. Champion, na put it up, na kwenda juu. Zoom, 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 na kujaza.
Zima washata, wanashanga. Atuko juu, atunapa. Kali, mistari. Wale wanoko wape habari. Wambie kama tuko tayari. Hakuna noma, kila kitu shali.
Zima washata, wanashanga. Atuko juu, atunapa. Kali, mistari. Wale wanoko wape habari. Wambie kama tuko tayari. Hakuna noma, kila kitu shali.